Yeah. All right.
My body, please touch you romantically. Your lips to mine, I want feel your energy. You got the magic, Missy GLA. You want my heart and my soul like nobody.
How we touching you, she can win the work.
Don't you want me lick it?
Wasichana wengine wanatamani wawushike, ila mimi kwako nimenoki. Ukiwa na mimi nimekamilika, ukiwa mbali nimepungukiwa. Haya mapenzi hayana kipingamizi.
Trust me, I'm on me when I'm with you.
Maneno mengi kwako mi sisiki.
Sisiki,
jo, nakupenda pia.
Yeah.
Like nobody,
give me that thing that you own.
Nobody,
give me that total satisfaction.
Like nobody,
just love me harder.
Nobody.
Taumia, takapokuona na wengine. Wanasema kwako nimechis, kamwe hamna kipingamizi.
Nitapiga vita zote, nitapana mima yote. Kwa mwendo kiboko yangu, njoni kupela unipe joto la ubavu.
Ukiwa na mimi nimekamilika, ukiwa mbali nimepungukiwa. Haya mapenzi hayana kipingamizi.
Trust me, I'm on me when I'm with you.
Maneno mengi kwako mi sisiki.
Sisiki,
jo, nakupenda pia.
Yeah.
Like nobody,
give me that thing that you own.
Nobody,
give me that total satisfaction.
Like nobody,
just love me harder.
Nobody.
Nitapiga vita zote, nitapana mima yote. Kwa mwendo kiboko yangu, njoni kupela unipe joto la ubavu. Nitapiga vita zote, nitapana mima yote. Kwa mwendo kiboko yangu, njoni kupela unipe joto la ubavu.
Like nobody.